Put some respect when you mention my name. The King.
Now I make my paper in a place my family. Pull it on the cake.
Kaburu kwa Mandela,
rudi kwa bibi.
Ladies and gentlemen, club anthem. Beat to beat, back to back to back. DJ Chester.
Yo, Tosha, yo.
Mwaga jasho migui wake moto.
Put some respect when you mention my name.
DJ Chester, you better recognize.
It's the kids, baby.
Mwaga jasho migui wake moto.
Jemu wa vombe, jemu wa
kisigino kibebwe na ugopo.
Jemu wa vombe, jemu wa
ruka ruka tusia mshepopo.
Jemu wa vombe, jemu wa
huwa shati ukisikia joto.
Jemu wa vombe, jemu wa
sato na kisanua.
Vumbi
tunawachafua.
Vumbi
tunawapa mafua.
Vumbi, vumbi, jemu wa vumbi.
Tunakata fundua.
Vumbi
wakizingua.
Vumbi
tunawapa mafua.
Vumbi, vumbi, jemu wa vumbi.
Wanatukimbiza wasafie. Wapo makundi makundi, lakini ya watupatie. Tunawachia vumbi.
Jemu wa vumbi, jemu wa. 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 Jemu wa vumbi.
Oh, kama mashine ya koboa mpunga.
Jemu wa vumbi, jemu wa.
Aga, tsunami changanya na kimbunga.
Jemu wa vumbi,
jemu wa. Kama gwalide la jeshi.
Jemu wa.
Kwa mchanga cement.
Jemu wa.
Chana jamvi kapeti.
Jemu wa. Jemu wa vumbi, jemu wa.
Lele.
Jemu wa mchanga. Kama nani cheza.
Lele, lele.
Mzuka ukepanda.
VJ Chester. Kwa
shatika mkwanda.
Lele, lele.
Jemu wa mchanga. Kama nani cheza.
Lele, lele.
Mzuka ukepanda.
Asaka chile saga,
saga saga.
Kamatia saga,
saga saga.
Nesokulie gaga,
gaga gaga.
Kinaga ubaga.
Twende jemua.
Jemua vumbi, jemua. Jemua vumbi, jemua. Jemua vumbi, jemua. Jemua vumbi, jemua. Jemua vumbi, jemua. Jemua vumbi, jemua. Jemua vumbi, jemua. Jemua vumbi, jemua. Mwendo kama farasi.
Oh, oh, oh. Tunawatimua timua.
Kase kama risasi.
Oh, oh, oh. Tunawatimua timua.
Tukunduki kibati.
Oh, oh, oh. Tunawatimua timua.
Hawatu kamati.
Oh, oh, oh. Tunawatimua timua.
Asake temue.
Temu temu.
Yani chemba.
Temu temu.
Fukua fukua.
Temu temu.
Chemba chemba.
Temu temu.
Hey, vidole chepeu.
Temu temu.
Kiuno mpini. Fanya kama koleo. Ifukue kwa chini.
Maisha yangu siaki papa. Nipite mbele na nyanya chungu. Laga kurusungu.
VJ Chester.
Niko chakabu nimechaka. Yani naishi kimungu mungu. Mtetezi wa bunju. Mjuku wa biti simba. Uko wa mangala. Kwa mwisho kitinda mimba. Mwenye limu uchwara. Maisha lipo filimba. Akanijalia jala. Nikaanza kuimba. Uniondoki ufukara ila bado. Kipato changu cha chini nacho kina utata. Hata visenti hamsini kuvipata mashaka. Nalia na umasikini Mungu ashushe baraka. Enyi wenzangu na mimi tusikate tamaa. Tukaze roho, tusichoke. Mungu wa kwetu sote. Tusichoke. Mungu wa kwetu sote. Japo maisha yenye amanati, hatupati kila tukilenga. Kukicha misumari ya bati, kukuka penya kwa tenga. Kula yetu tuni wasiwasi, tutapata wapi ya kujenga. Wakupiga picha masaki, kulala mbagala kwa chemba.
Tunaungaunga mwana,
bado mambo yetu
hayana tofauti na jana.
Ndo maisha yetu,
wasasi kulala na mwana.
Kipato changu tetini na choki na utata. Hata visenti hamsini kuvipata mashaka. Nalia na umasikini, Mungu ashushe baraka. Enyi wenzangu na mimi, tusikate tamaa.
Tukaze
roho, tusichoke. Mungu wa kwetu sote. Upike goti usali, nirudi salama. Kili safari sio kifo, ivo so sichali, nitarudi mama. Tena punguza kulalamika, utanitenga mikosi. Mweza kubado mambo ya jipa, ila tukiume na fosi. Kapuku na saka nilete, nami siku simame kiwete. Sichoki na ongeza juhudi,
kutwa niko wima.
Vimejaga makusudi,
uniombe uzima. Oh bebe, oh bebe,
kaza moyo nivumilie.
Oh bebe, oh bebe,
kesa moyo siyasikie.
Oh bebe, oh bebe,
kaza moyo nivumilie.
Oh bebe, oh bebe,
kesa moyo.
Kidudu wivu kukaa katikati kwenye mapenzi ya dhati.
VJ Chester.
Nafsi tulivu ila moyo wasiwasi, kifungo kuwacha shati. Ofu walidili kinyauka, hata kitanda kitolalika. Bola lizidili zije sugar bebe. Linani kondesha penzi mashaka, noma moyo nashika kichwa. Nachoka kulalamika bebe. Unapokosa kupokeaga simu yangu, ofu juu. Mwili ganzi na umana roho yangu, na isi upo juu. Upo mbali babae, upo mbali sana e.
Is on www.hearthis.com.
Yeah, my shooting my shampoo, I shine a knife. sijifungwa kazipu kaumia ro. Wacha wetu siwapege pua kome ngo.
VJ Chester,
your girlfriends.
Mashaba, ushajua na kupenda. Linga, linga waba mpaka nkomoke. Ewa wa, kweli penzi nikidota. Vimba, piga msamba mpaka nchanike.
Kanipa moto, moto, kanitoa baridi. Kaacha utoto, utoto, kajiona zaidi. Mapenzi kipima joto, kanipima baridi. Ulipo na mimi, nipo kikubwa nifaidi.
Mwenzako baby, kanachonyota. Kamoyo, kanachonyota.
Kana ngua, ngua, go, kanachonyota. Oh baby, kanachonyota. Ukite Kenya, seko seko nyemba. Ukite Kenya, naona raha. Ukite Kenya, seko seko nyeshe. Ukite Kenya, naona raha. Ukite Kenya, seko seko nyemba. Ukite Kenya, mana naona raha. Ukite Kenya, seko seko nyeshe.
Wefungua mikitas, shadata. Cheza molingo chakacha. Kizungu zungu zunguka. Kama masai naluka, shadata. Mashaba, ushajua na kupenda. Linga, linga waba mpaka nkomoke. Ewa wa, kweli penzi nikidota. Vimba, piga msamba mpaka nchanike.
Kanipa moto, moto, kanitoa baridi. Kaacha utoto, utoto, kajiona zaidi. Mapenzi kipima joto, kanipima baridi. Ulipo na mimi, nipo kikubwa nifaidi.
Mwenzako baby, kanachonyota. Kamoyo, kanachonyota.
Hey boy, 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 boy.
I want to keep you, I'm not gonna let you go. Nishafunga na zipu, kwingine nishasema no. Acha nikusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako.
If you leave me, I go die, I go die my baby.
Na ukinipenda, tajidai, tajidai my baby. Asa baby nite
uniteke, uniteke.
Nicheke kama mtoto
uniteke.
Baby tiki hapo ndo penye
uniteke, uniteke.
Ninenepe kama mpono
uniteke.
No
uniteke.
Macho yake lungulungu akinitazama. Na minageuka nungu nungu, miba inasimama. Macho yake lungu lungu, akinitazama. Na minageuka nungu nungu, miba inasimama.
Fanya wazi unachotaka, sikishe kunipenda. Kuna papa,
aji
na masaka, sikishe pone matendo.
Wacho kwa juu, wapa, wanishika kwa hapa. Wacho kwa juu.
She's so high, anapendeza hata bila vipodozi. And I love she giving me overdose. I love the way you move your body. Unanipandisha minadi. Kachiri, kachiri. kachiri
Saga.
Inuka funga kanga kachiri
Saga.
Matajiri matajiri
Saga.
Utawa na jipanga matajiri
Chester.
Basi go down kwa nyoma fanya kama mbuzi ya megoma slow down kwenye kona mwisho wa reli kigoma
nikomeshe paka chini waonyeshe Asa baby ni gome
kama unadonda unadonda
hebu
tulicheze rumba ilo rumba fanya kama unadonda unadonda hebu tulicheze rumba
Nasema siku wachi, baby na kukunda Unavyo iramba, mie hoi unajiwaga kunitachi Na nika kufunda, iyo misamba siku hoi
Kwa kingata na puliza Ipa jenga ni kukukakiza Yani chuzidi kuwaumiza Tawa shenga tuwache
Itafune yake kabiginji
Kama bigiginji
Yani kumbate tujigiji
Ye baba
Leo nataka ni wajuse Wenye vimaneno mareno wapunguse Moyo wako ni uturize Yao tusu ya jali tu ya puse Wenye chuki hao Wabaki na vitina zao Tuwachane nao Wapambane na hali zao Wenye chuki zao Wabaki na vitina zao Tuwachane nao Wapambane na hali zao
gmail.com or holla at 0713669239
wengi wanajiuliza tunaishi bongo tunaishi biza
download my mixes on www.hearthis.com
Adekaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kunja dela Mwanangu gigi simuoni aje.
Ainama
Chester.
Baby shut down.
Ainama.
Hey hey hey. Onyesha univofunza.
Ainama.
Go down baby.
Ainoka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey hey. Ruksa kutunza. So sura so shepu. Kini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Baby girl your body killer, mwendo kama caterpillar, miguu ya pombe tequila, she the best in my mind. Pamutu bakongo kabila, madongo lunyamila, and she so sweet vanilla, she the best in my mind.
Oh oh oh,
nobody sexy like my baby. Tena mwepesi kyo kwa bedi,
adekaburu kwa mandera, rudi kwa bibi kinondoni. Amba lulu kunja dela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
Ainama,
mama,
Ainuka,
baby shut down.
Ainama,
hey hey hey,
Ashika kota,
onyesha ulivofunza.
Ainama,
go down baby.
Ainuka,
give it to them baby.
Ainama,
hey hey,
Ashika kota,
ruksa kutunga.
Oh ya god damn, toto nya upoli. Anavimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai gol.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama baka. Na mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa wanjara. Doni masha kitasa kunye bunyeru. Wambie simba kacharara. Anataka msambwanda kwa buku jeru. Aje,
Ainama,
mama,
Ainuka,
baby shut down.
Ainama,
hey hey hey,
Ashika kota,
onyesha ulivofunza.
Ainama,
go down baby.
Ainuka,
give it to me baby.
Ainama,
hey hey hey.
Nashangana hizi pesa. Nilije kunta tuki vyangwe si mwanzoni ulinipenda.
DJ Chester
Shangana hizi pesa. Nilije kunta tuki vyangwe si mwanzoni ulinipenda. Akabisha shetani kukwetu laki moro kuniambia. Yasiri ni chulie mitandani ukweli ukaukimbia. Ese musika ndo shetani ama nikiki unatafutia. Maombi yangu moyoni ya unishobes na ujaniambia. Nisiji tasi akilini. Mbona tulianza bila mapeni. Na leo tunamakari. Nimekosa nini jameni. Tulitakalia marufu. Uwape story magazeti. Matusi pande mbili. Kipenzi cha watu jameni. Walitupenda sote wawili ila.
Lola yamemwagika haya soleki. Lola
chana nani
kukutazama kwenye sura nilo ya ficha mungu moyoni yote nayajua. Naona aibu mpaka kwa marafiki zangu. Imekuwa chungu kwa tamaa zangu. Nade ulinipendaga na mapenzi yalinoga. Mindo nilikumwaga na kuomba msamaha wangu mama.
Basi usiniadhibu kosa tayari nimekubali. Acha kunihusudu. Kila mahali ni mimi mitandaoni. Kugombana sio suluhisho mama. Tusizidi kuvunja mwiko mama wa mapenzi yetu mimi na wewe.
Lola
sasa unaniacha na nani?
Lola
neno niseme na wewe. Tega sikio makini unielewe. Kwa mani wapu wengi wazuri la kwangu ni wewe. my sweetie, chunga usije niache mwenyewe. Baby oh, you are the only in my heart oh. Baby oh, umenifunga di macho.
I baby love you. Utani koroga koroga kilia.
Give him that fire. Give him the flames. Taking over your stereos, airwaves, eardrums.
VJ Chester, the ladies' favorite.
Chinua ukinuna tacheka. Nipe kitanda nivyote paka kwenye mkeka. Oh bebe, milio flani katoni za tarumbeta. Kama ni pambano, we my weather mini cheka. Basi baby we ni nyanganie, ujalocha ni kumwagie. Kwenye gali we uninginie.
Oh bebe,
I love you.
Utani koroga, koroga kilia.
I love you.
Tomiyama.
Alivojazo kunyume. Kama kabeba mlime. Miho ingumu sine. Kama ni boti safine. Loita nyuma kinyacha.
VJ Chester.
Could you possibly rewind and come again?
VJ Chester.
Oh yeah.
You got me spending my story. Mami, you go find don't worry. Akuna no makuna ngori. Usi jam sano shike mori.
Looking fly on like a butterfly.
Matcha we on a peruko.
Kill a fizzy the end of kukukuta.
Cause you are so beautiful, my girl.
Lakini unanchanganya, baby. Una machali wengi friendly. Siku cheki kila weekend. I gotta feel some jealousy. Mina kupenda baby daily.
Spending my story. Mami, you go find, don't worry. Nigga, nigga, boom. Tina mama, got the match. You know I love you. When you wank, mini wak, mini wak. Nigga, nigga,
kiundani pendo la jani
nyingi skendo
unakosa kitu gani sikutaka fumba macho wala masikio sisikie sio kwa mazuri yako na mabaya ni ashutie
boso mi spendi my story boso mi spendi my story kila siku kunifanya mdori kunifanya mdori
mambo ya kudanganya na yashaisha gaza
no mapenzi gani boso mi spendi my story boso mi spendi my story
oh boy my story.
Even the government agrees he's a Dangerous DJ. Download my mixes on www.hearthis.com. DJ Chester.
Ninavikuja likuru tenyomba nyafika kata sasinga. Tena nilivoboya kipata vipesa uwaga na kukumbuka. Ivi ni wewe kweli, niliekwita sali. Yani ni wewe kweli, unafanya kafe. Heda, nanieka heda, mtoto wa kiume. Heda, heda, pona zidi kukonda na ukosa umere. Heda, heda, nanieka heda, mtoto wa kiume. Heda, heda, utanitoa roo. Mwini umekongoroka, umebaki mifupa. Mwanaume wa shoka, wanivuta kabuta. Usinipeleke mbio, kisa penzi linasalio. Kila kitu niseme ndio, utaniumiza. Aishi tena, penzi linachenga chenga gyoza antena. Umenipa mzigo zito kama kontena. Umelifunga penzi sina opena. Meza kosi wezi, yeda. Auna niweka eda mtoto wa mwezi. Yeda, yeda. Auna niweka eda mtoto wa kiume. Yeda, yeda. Auna niweka eda.
Unaurumata kidogo meumbiwa ubaya mama unanongwa hiko. Najikaza jikaza ya nikamba shingoni penzi kwa kudoka hiko. Astena pressure ilishuke kabanda. Leo tena shida ni mbuna wa mamesa. Wese mambona uchanchukwa mateka. Mapema mwivyo mapenzi wenipe discount. Magioka kidume wewe in this house. Bonyeza kitufe mama ni log out. Mwoyo umeupa konde ni big punch. Usije kushanga ni mefunga kitanda.
Yeda.
Heda ma, heda ma, heda mama.
Heda, heda.
Manya mapenza na nichanganya.
Heda, heda.
Oh my God, it's better.
Heda, heda.
Forget who played it first.
Kurudi haiwezekani. Nisha nioga janaba. Nikajisafisha. Omba razi yangu. Yamepata muguzi. Mola wangu. Amenivusha viuzi. Pole mwenzangu. Unokesha kwa waganguzi. Nisha pata wangu. Anojua nogesha chuzi. Na ananipa mapenzi na kunijali dia. Ya nyuma ni asahau. Na anamaliza tenzi kutwa kunisifia. Kwa methali na nahau. Kwengine nitake nini.
Nangangani, nangangania.
O mimi.
Nangangani, nangangania.
Sitaki madanga wa mjini.
Nangangani, nangangania.
Ah, atake cha ufunguni.
Sawa, sawa.
Bingiliza sakafuni.
Sawa, sawa.
Michezo ya kusaka kumuni.
Sawa, sawa.
Tomna jeli katuni.
Sawa, sawa.
Sawa.
Imara kashikiria. Wacha vime pichwa. Wala ikanipatia. Anastahili sifa. Chumba kizima chanukia. Uturi kajifisha. Vidore na simamia. Ukingoma ni afikisha.
Recognize the real DJ Chester. Playing you tomorrow's hits today. He's a certified street ganger. You want some? Come get some. It's the King Band.
Imara kashikiria, mwacha vime bichwa. Wallahi kanipatia, anastahiri sifa. Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha. Vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa. Nani kosha mwili, kwa maji ya madafu.
Yendo koja, ananifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu.
penzi lake la ajabu Majabu, majabu, mahabba yake ajabu Majabu, majabu, penzi lake la ajabu Majabu, majabu, mahabba yake ajabu Kifuani unipaka harua Mikono tende andazi chambua Anilamba Kitandani humwaga maua Mingile ata chembe siku anajua Antoa ushamba oh, Nalitake nini kwake Nyombe sipewe Iwe pemba machake chake Chagwe mwenyewe Kanipa pomero yake Ninywe nilewe Mambo shaigani mwake mwake Mangaka msewe Libandike penzi kama gazeti walisome Tuadabishe sangara shombo vipweti tuangone Nikila nilishe chapati za alizeti Ninone tuafungishe midomo uzi simenti tuashone Nani kosha mwili kwa maji ya madafu
Sigari unapakwa ina unapaka poda Fanya mambo yako na kungoja Moyo umesha taka minafuata oda Wezi kukata kiu maji kwa kisoda Message sent shika kamata Kama unataka mapenzi yako hapa Chaka chaka chapa chapa Wakituona wanatapa tapa Umeka kambi maeneo haya Anasema uwazuri meotapa bani Never die, never expire Tusicheze mapenzi ya moto fire
Akama mapenzi safari Mikuwako nshafika na pokwenda Au kama bahari Obasi njifunze kuongelea Na unge kwa mchezo suwe kamari Au kubeba maji kwenye tenga Lombele yako na kula kiamu Wala mie Sina mwingine tena Wakufanya njiteke Kama chaka wano chema Chakufikuwa na peche Walai mie Sio ni mwengine tena Wakufanya ni cheke Na kama chaka wano chema Chakufikuwa na peche
Tell me now what you do for the love What you do for the love give it up for the love Give it up for the love
Kwenye miba na chechemea for my woman Bahari ntaogelea for my woman A real man care for the woman Nana weza kukosea kama human Takufanyia changes, takupatia mapenzi Takutungia tenzi, nikuimbie Nikusifie, ujisikie Uko na mie, sogea nikuambie Swezi acha kiti chako mtu wakalie Swezi vunja moyo wako, staki umie Yes I do, I'm telling the truth My heart and my love for life
Mtapo kache mapenzi, shambi wa hatari Sijagata, sijiwezi, nyonge mina kubali Nyuma po siwezi, mwonyesha dakari Bado ya miaka na miezi, bado nina maswali Mbono konyona, ilo na vyomo na yulolie Na ye sasa, karo itapona Mungu nisaitie, nisilie, pone faster Away from you, so my tears dry up And I can smile again And this caterpillar can finally butterfly It made a big, big sound When my heart hit the ground and it broke in two It made a big, big sound When my heart hit the ground and it broke in two 10,000 pieces, yeah, yeah
Ukonyesha kujali Nikajitahidi kuenzi Kujifanya hodari Ulishindwa ni hendo Kwenye pendo kaweka mapengo Kuziba sikuweza Oh yeah Shingo upande mwana mnyonge Na unabora mbele nisonge Kapata mwinginewe Wakuniposa roo Tushanza fanana Tabia tunaringana Napata raha kwa naye yeah. Hey,
na patana patana. Yeah, baby, mi buana na patana buana. Yeah, yeah.
Anipaka joto joto na kundegeza kamu toto. Chuma na kipasha moto na zama mazima. Oh yeah, hey.
Chester.
Napombe stare ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo kanishusha thamani. Penzi langu sicheze kachura iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchipu na rula imejet.
Imejet.
Oh my
God. Uyo wangu wazako miwe best. Yanito
tokibongo.
Ana bonge la nundu. Akitembea mwendo wake aste aste, rangi yake kamzungu, ukimuona lazima yadondoke mana. Ana bong nunu, akitembea mwendo wake aste aste.
Find me on Facebook at VJ Chester. Download my mixes on www.hearthis.com. This is the Street Mad Mixtape, playing you the best of East African. Brand new and good for you. This is a blazing new joint.
Ana bonge la nundu, akitembea mwendo wake aste aste, rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga na mabaro baro, ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Toto high class, nyele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nyele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko. Uyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye.
Dip and wine, 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 dip and wine
kutumbukia mpaka chini, chini.
Nataka ucheze na mimi, mi. If you know me down, piga chini, ni. I'ma bend down, put that thing on me. Let me do the dirty wine on my knee, ni, ni. I'm in a Kenya, Uganda, nipe wine, eh. Tanzania, Rwanda, nipe wine, eh. Congo, Nigeria, nipe wine, eh. Up to Jamaica, nipe all the way to London. Watch out me dip and wine, eh. Hands in the air if you like it. Watch out me dip and wine, eh. See me pretty face and like it. Watch out me dip and wine, eh. Hands in the air if you like it. Move and wave if you don't like it.
VJ Chester.
Dip, dip. Dip and wine it, dip, dip, dip and wine it, dip, dip, dip and wine it, dip, dip, dip and wine it.
Paka chini, chini, tumbo kia, paka chini, chini, katikia, paka chini, chini, tumbo kia, paka chini, chini.
Oh mama get busy, busy, busy. Oh mama get busy.
Put some respect when you mention my name.
VJ Chester.
When I lose where she from, now I'm be at easy. Na kuaga manyanga na mkabizi. Mtoto kilizi, mama kilize. Ooh, ooh, nadizi. Ooh, ooh, nadizi. Them girl you burn my calories. Anapenda rafu. Minapenda rafu. Tatu mbili ama tatu chafu. Kila safu juu ya kabati. Chini ya sakafu. Whiny, dip, 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 whiny.
Watch out me dip and whine it. Hands in the air if you like it. Watch out me dip and whine it, yeah. See me pretty face and like it. Watch out me dip and whine it. Hands in the air if you like it. Move and wave if you don't like it, yeah. Dip, dip, dip and whine it. Dip, dip, dip and whine it. Dip, dip, dip and whine it. Dip, dip, dip and whine it.
Chini, chini, kumbo kia. Paka chini, chini.
Katina kutunu kumia mia. Kwa kitomi ni kandei. Kwa moto baridi si gandei. Kama ruba ni gandei. Tuwe wote. Akamberi kambei. Sumari kwa nyundo ni gongei. Oh Monday to Sunday. I love you.
DJ Chester.
Suka bedi kwa kwa chikitanda na itumia. Iyo kote. Kiona kwa juu chini meza mia. Iyo kote.
Sungura nipe karote marage sijazoea.
Iyo kote.
Na kunja kote na fandisha mori na chichimea. Oh yeah. Baby, baby.
Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto. Tinga moka kitenge tutoke mtoko. Boda kwa boda tuteme, chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe, mi kwako mtoto ye.
VJ Chester the Kingpin. Yo, yo, Freddie Pound say so. It's a vibe, yo. When you rocking with VJ Chester the Kingpin. Let's go.
Malkia falipuka, wako nimedata. Sura changa changa, gozi ya koko bata. Shekunta lisi ya zanga, yani swadakta. Mama, wangu boyo, utaupeleka puta.
Ama nita kukosa.
Sinyora mia mou, my mama sita.
Soda karibu come closer.
Katoto bisi kuti kuti.
Ale,
madwiti twiti. Kameja zia katikati.
Ale,
yani tiki tiki.
Kalivyo katamu yani keki keki.
Ale,
madwiti twiti. Speedy me a missy fungi begi.
Ale,
tiki tiki tiki.
We mama.
Pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukinama.
Pepete, ipepe, pepete.
We mama.
Pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukichutama.
It's VJ Chester.
Show some respect when you mention my name. It's the king.
It's God now.
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi anaroya usnichi. Akulisha kufish kwa nivepe. Kanyaga waze wa shobo kudandia. Kanyaga babu mbomba umabia. Kanyaga slay queens bibisho vya bandia. Ukipipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi kanyaga, mashemu fake kanyaga, nuksi kanyaga, kudadade kanyaga, mawifi kanyaga, paka ma ex kanyaga, mikosi kanyaga, oya kanyaga,
kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga.
Kama unalicheza zangu
kanyaga kanyaga,
wale wakuda wataku
kanyaga kanyaga,
yet kitaku taku
kanyaga kanyaga,
wajue hizi namba chafu.
Squeezy what you wanna take money, so me keep me down for posty. Kanyaga, kunitumia mi picha piko gani, eti basi den ku posty. Oh yeah, yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa,
kanyaga,
wakati mwenyewe na majanga. Sina godoro, sina kitanda, eti nkuchangie kodi kwenda kupanga. Kama buti la mugambo,
kanyaga,
wafuruga mipango,
kanyaga,
waze wa insta michambo. Eti baby ni unge bando
kanyaga,
uzushi
kanyaga,
mashemu fake
kanyaga,
nuksi
kanyaga,
kudadade
kanyaga,
mawifi
kanyaga,
paka ma ex
kanyaga,
mikosi
kanyaga,
oya kanyaga,
kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga.
DJ Chester.
Why you was he for single? Single. Walking on an hour was it? Was it? Kitu mea nyuma bingi bingi chofu nikipini shanga bangili. Nani pagia miki wili wili. Tukiwa wawili wawili wawili. Miundo kihindi chori chori. Napyo juwa kulisa kakachi. Nani pagia miki wili wili. Tukiwa wawili wawili wawili. Maonyesho na vyo donosha. Kakuta boki unobambuja. Wamera ukamini ikesha. Walikutaka waka kukosa ehe.
Donosha, donosha yo.
The African princess.
Mziki na kilefu meamini. Umenituliza. Akia Mungu siamini. Yawejewe mwenzangu na mimi. Auto niliza kama samaka lotoka bari. Mara mapenzi nayo nipa kwa mwingine sijaona. Sijalana nenepa walipochana umeshona. Oh. Wanipa raha sana we dada.
nje sitamani penzi lako tamu tamu. Wanifarasa na we dada, nje sitamani navyo nipa masham sham.
DJ Chester,
nimenasa na nimenasika,
sina ujanja.
Nasi papariki, papariki, mekwako nimefika,
sina ujanja.
Mie kwako,
sina ujanja.
Mie, oh, oh, oh,
sina ujanja.
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your club anthems. Beat to beat, back to back to back.
Hata na mimi nisha tumbukia, sitaji kwingine. Na kuna kina mimalikia, ya nini pengine. Dezo dezo na nitekeza, kwa nyimbo za pwani ukinichombeza. Kitanda ni ndo meniweza, na lala kama pono kina ndondeleza. Baba oh baba eh, utaniwa. Baba oh baba yeah. Mana mapenzi na yunipa, kwa mwingine sijaona. Sijala na nenepa, walipochana umeshona. Oh, waniparaha sana we kaka, nje sitamani penzi lako tam tam. Waniparaha sana we kaka, nje sitamani unavunipa masham sham.
DJ Chester.
Hey, nimenasa na nimenasika.
Aya,
kunde boy, mwenzako jicho chongo, kwa mwingine sioni tena. Umenipa magongo, niteme, niache kuchechema. Tujiepushe na waongo, hawakosagi cha kusema. Ulinzi nguzo chuma dongo, benzi tuwezeke na mahema. Benzi langu la kisigua, na kupata ratibu. Na miuno na inengua, washikwe na aibu. Na tani ya wajajua, wando unaniharibu. Na mwaka humo na watakua, wakose wakuatibu. Wenipe mambo ya pwani, ati mwenza kona nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge. Mgubara mgupwani, kama unaruka senyenge. Wenibinyie kwa ndani, nitoke malenge lenge.
Saula,
mambo ya weke adharani.
Saula,
kwani unamogopa nani?
Saula,
uya weke adharani.
Kwani Saula,
yeah, kwani unamogopa nani?
Kundeboy, kama karakta umelamba dume, wengine gara sabado.
Saula,
tikitaka kinyume nyume, mashuti kama Ronaldo.
Saula,
karona jiti kasaula, kajitupa kwa kiwanja. Kibichi bichi kapaula, wakajala masanja. Hehehe,
wenipe nisivyo pewa, nini siraha ya dunia. Nijone mwenye ngekewa, mafisi waji ni dunia.
Niposi usiogope, sauni fiche mobeto.
Ae,
tena mashosi na waropoko, tujichimbie mageto.
Ae,
wenipe mambo ya pwani, eti mwenza kona nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge.
Hey, sikuwe kufanyani, kinyozi kakosa wembe.
Ule mtwara nyumbani, tunaitaga singebe.
Saula,
mambo ya weke adharani.
Saula,
kwani unamogopa nani?
Saula,
uya weke adharani.
Saula,
yeah,
original party DJ. Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit. Download my mixes on www.hearthis.com. Find me on Facebook at VJ Chester. Don't forget who played it first. It's none other than
VJ Chester the Kingpin.
Oh no, it's a whole lot of mess. Boy, let me tell you my story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania, huko kijijini Chitohori.
hapa mujini nimezamia. Ndoto zilikuwa kucheza boi, mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy I'm sorry, swara tano kupenda uliposiki. Kama utani sinikanza kuimba, Mungu siasumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Fitina za ndani ndani mara hamu anavimba, atapendwa na nani makonde watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda, mana Mola ndo mpaji. Hey, now I make my paper and I bless my family. Pole walo nicheka, enzi na vaga kanda mbili. Never usikate tamama na Mungu anakuona. Never usikate tamaa, angaika kila kona. I remember mama told me, my boy, binadamu wana wema, watakuchekiaga usoni ukiwapa kisogo na kusema usifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema, jifanye ukumbuki uyaoni. Ndo maandiko anavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, maragafa kaja mzungu Sara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga Joso Mipango, Yabulanti top, I got love for you. Nyama mkari buda na mchachambo, mwambia tunapita so mikono juu. Najua maisha safari, mi bado sijafikaga, long way to go. Ila naiona fadhali kulala wakika na kula soka before. Debe kwa zizi alimbagara tandika kimara na Kariako. Geto na kibatari kiangazi masika jomfuwa jote vyako. Now I make my paper and I bless my family. Pole walo nicheka, enzi na vaga kanda mbili. Never usikate tamama na Mungu anakuona. Never usikate tamaa, angaika kila kona.
Give him that fire, give him the flame. From the motherland, Kenya, to the streets of Nairobi, Kenya, taking over your stereos, airwaves, and eardrums. VJ Chester.
Hey, mi amor.
Baby.
Nini kuanga tayi dunia. Oh, mi amor. Ina dosi jejeliwa. Sina wakuofa zine mapenzi ya dhati.
Hali yako naielewa. Wala usijali, nimekubali ulivyo. Wako nimeloa. Idhani nitaelea nikajisomia.
Kwa vile, nitaishi na wewe.
Mimi love, mimi love. Oh na na na. Kinachowe chérie. Nabaki na nani yo. Mintalia lia. Mintalia sana. Talia lia. Mintalia sana. Nawazana kufikiri majibu sipati na moyo unachosha kili kwa mapenzi ya kufosi penda pasipo thamani kwa kutabani si sawa ni bora unipe moyo wangu nifiche.
Taiweka sawa toto rosti rosti yani kazi na dawa kwake sifuru kuche yani fire fire mtoto nizi karoti herua herua mchuma zuri na tai bafana bafana nisha msome ya dua akinjita na gandana anana sana kiuno kama densa kikongo ana masifa kinama. Mita kuongea kimumbu kama kitoto cha Obama. Kitanda ni norongorongo kisafino tongotongo. Kapewa uni katoa jambo mtoto ni fundi anajua mambo. Sina gatabu baba wakamu nanunua na mvua na mvalishaga.
Ya habibi,
ya habibi,
ya hayati,
ya hayati.
Ya habibi,
parisho ya wotu
nifuwa. Ya habibi,
nishombeze.
Ya hayati,
ilegeze.
Ya habibi,
aya ya ya ya.
Uliza utima.
Ya ya ya. Mashindano, mashindano ni mazitu. Hili jiko java halishikiki ni la moto. Msukuano mambo mpwito mpwito. Kiuno ni feni mama kitanda ni mafuriko. Nasimami ya ukuta usiku na tetema. Hakishikaga ukuta na shindwaga kuema. Kazini kurudi na rudigi mapema. Naogopa wenye nazo asije ni nyanganya. Ninapata shida wezako ukitoka peke yako.
Usiniache tazama wezako.
Bandia, 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 bandia.
Onde voy?
Sea bandia, bandia. Bandia, bandia.
Yeba.
I like a simple style. Mama choka umemeza pungu. And it depends when you smile. Nina mani pachike rungu. Ila kichambali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho ukawadanga. If you never see you no go sleep. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Batia, 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 batia.
Show me what you got.
Say batia, 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 batia.
Show me what you got.
Baby, baby, oh. Yeah, me a la de this. Me a know the kiss, I know the tell. Me a know the drink come dry. Now I take Uber from your side. body they do me like they are billion, 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 billion. Baby, my money,
billion, 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 billion.
Baby, pole, pole, so titete, si gente sarapsi. Kuku ni pemchele, my ninge dere, si genia chabasi. Paka majogo, kitandani ni mafunzo ya kikomando. Nipe mama nipe nyumba na cho. Kera umefua peleke bila chambo. Wanapata tabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa tabu, paka maji, wanaita mma. Mama, mama.
VJ Chester.
Umeniweza nyanga nyanga. Nyanga nyanga nyanga.
Baby, yo.
Tukuleza nyanga nyanga.
Oh,
Sasambua, kimaliza kupika kazi yangu kupakua. Kimaliza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mua, na umenya na kugea unakula.
Uchungu wangu na ujua wewe. Uchungu wako na ujua kabisa wewe. Pirika pirika na kukuna mwewe. Uwenyo ikato wala kisitusu. Wanapata na wanapyona yuna.
DJ Chester.
Milia na ya nakasoro. Viporo, ulinyaza totoro, bila ya kodoro, penzi kiberiti, siwezi kusaliti, yes sabuni ni ejiki, ni ejiki, ni ejiki, maji mweza keko, oh, tucheze kidalipo, oh, uko ulipo, oh, salamu sikufikie, yameandikwa maandiko, kishiba mboga usilambe mwiko. Kurude kwako ni ndoto. Aku sitakia jirudi.
Nimenae
kwa siku mara tatu. Kama mgonjwa wa homa. Niki umwa na pona. Dozi nzuri ya nini lekona. Pezu kalifika ngozi ya chatu. Vya kupika ulichoma. Pezu kaliunguza. Unataka kurudi apa na mana. Nilia na ya nakasoro. Ya nini nipase viporo. Toro, bila ya kodoro, penzi kiberiti, siwezi kusaliti, yes sabuni miejiki, 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 penzi kiberiti, siwezi kusaliti, yes sabuni miejiki, miejiki, miejiki.
Tetema, yani kama umepigwa. Tetema, tetema, tetema.
Mambo, mambo mbaya.
Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema.
Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, ipe miganisho ya roboti. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za bukova, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki. Fire,
DJ
moto,
liquid.
Fire, moto.
This DJ is on fire.
Mama tetema, tipo tipo tetema. Mama tetema, ayatende tetema. Mama tetema, sugar chini tetema. Mama tetema, ayatende tetema. Mama tetema, tipo tipo tetema. Mama tetema, ayatende tetema. Mama tetema, sugar chini tetema. Mama tetema.
Tetema,
yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngata.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asa wosa,
pesa shogolozi kufa chali kama mende Maria Rose, pose, tungili me pose Tuende ni kupige nyembe
okay.
You make my mind go kolo, kolo, kolo Ukinuna tunye toro, toro, toro Sani pesa digi digi,
wash
You know ya digi digi,
wash
Funga kibinda mkwiji kwiji,
wash
Kunyonge kazigi zigi tete
Oh mama tetema
Tipo tipo tetema
Oh mama tetema
Sana
chile tetema
Oh mama tetema
Shuka
chile tetema
Oh mama tetema
Aya tende tetema
Oh mama tetema
Dream City
Tipo tetema
Oh mama tetema
Aya tende tetema
Oh mama tetema
Shuka chile
tetema Yeah, yeah, unaita BMW Mina ita bima wewe Ukipanda funga mkanda Kwanza kuvimba wewe Kama mbele, snitches wanaona gere Kwanza sherry, full tank, leo ni siku ya misele Kimya kimya, shibomu imevesha shuka Jicho nyanya, hunyoni mpaka nkishuka Bilnas, kaliomba kwenye kichupa Gari yenyendo mpya, sijui kanteza mta Huna ndinga, funa vimba ni ukatuni Demwa kwanza kuniumiza lingolewa kwa baluni Sikuwa mini, mapicha picha kama movie Ndo kafanya njue plan bia mapenzi ni sabuni Polisa kisimamisha, wala takileseni Anani pasalam na pole kwa foleni So kinyonge mabling mavieni vieni Young Dar es Salaam kweli kweli
DJ Chester
Ukiona gari kali ujawahi kuyona basi ujue hii ndo gari yangu Yenye mziki mkali kipita uchakuna mezi lake hii ndo gari yangu Nasema owe a gari yangu Owe a gari yangu Owe a gari yangu Owe a gari yangu
Ita Volkswagen, mina ita bimba wewe Ukipanda funga mkanda, fanza kuringa wewe Speed ya mwewe na nafika hapo mbele tu So iconic, danzi meko yenyewe
yeah.
So ya mkopo, so ya baba ni ya kwangu Wacha waseme na nyodo bro, nimeipata kwa tabu Masnitu anatia adabu, wakiona na ingia klabu Nizi metulia parking, basi inavutia ajabu
yeah.
Bay ya rims tu, nanunua vitu Saki kikupa bay ya mziki, utaniona cheese Polisa kisima misha, nombadi kupiga picha
Piga picha baba, wende kwa bimbe insta
Geji ya ishuki
Yo juu
Hanna kupanda mamuki Nya tupuwa poa
Tuna
Ozu ni kuti Staki yo juu Wasile kupuwa nguwa rangi Na wajui bo
I say no no Baby you be the one
DJ Chester
Say no no Baby you be the one Yani huna kasolo Sura shepu No namba nane Nipende ni kupende Adi tufanane Kama kinyozi na nyembe ufe tuzikane Udo ya mifeo, udo ya mideo, mie udio Menyama dipao, menyama dipao, mie udio Oh baby lolo 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 lo Your love you gon' make me go lolo lolo Anywhere you day I go for lolo lo I gon' love you today, tomorrow ro ro Oh baby lolo 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 lo Your love you gon' make me go lolo lolo Anywhere you day I go for lolo lo I gon' love you today, tomorrow ro ro Baby come to lolo
Tous
ces beaux moments Ton sourire m'aide à gagner mes défis J'ai trouvé l'étoile que je cherchais
Bandi ma boule monanga Nandimi na kufa
vi mama makanga ngana maladi oko mametsana nga makanga ngana maladi oko mametsana
moko iraru raru utona haya ukatulia una kiwaru waru utanga tanga kiguna njia ejini kifa
on Instagram, Facebook, and Twitter at VJ Chester.
Refreshing all-time hits. Wa Kinshasa, Congo, Makabila, Manfongo, Kiwembe.
Kifolongo, Kifolongo, Luli kwenu nchamba wima. Kifolongo, Kifolongo, Lili jiji lina sizima. Kifolongo, Kifolongo, Luli kwenu nchamba wima. Kifolongo, Kifolongo, Lili jiji lina sizima.
Kana kichina, yani nyuma kama lote, yani kama lote. Kabadirishwa jina, aitwa sungura tope, sungura tope. Nani amjui kwa kuzoa zoa,
kipenyembe.
Ye achangui bomoa bomoa,
kibelenge.
Kwa mabachela, upozwa kimoko,
moko moko.
Tipa serera, mchanga na kokoto. Boma la masela, tepe boko boko,
boko boko.
Nikanga nadera, mambo foko foko.
Foko foko.
Ah, kifolongo, kifolongo, luli kwenu nchamba wima. Kifolongo, kifolongo, ili jiji lina sizima. Kifolongo, kifolongo, luli kwenu nchamba wima. Kifolongo, kifolongo, ili jiji lina sizima.
Imemuachia
siri imevuja kagonganisha mabwana huyu kibwengo anawafuruka wameandamana wanazengo kubadili sampo fanya ushindani
kala sala
iwe dampo ama barabarani akupa utakacho hata kwenye majani
kwenye jalala
ulicho nacho kwake sawa
yanakwara
ah kifolongo kifolongo ludi kwenu ni chamba wima kifolongo
kukataro wenzako sina kibirio na sharipiga keyo nipunguzie azabu basi
unibariki zotu
mibado na kupenda baba
unibariki zotu
ona unazurumu yangu nafsi
unibariki zotu
taniwa mama
unibariki zotu.
Mata habari umetolewa posa eh. Ina maana unitaki umepata kibosi na kinakuba mapesa eh. Kwangu ulifata kiki uliishi na mimi kusafiri ya nyota eh. Kweli kisicholiziki akiliki ono na vyo nitesa ya harusi nitakuja nono alivyo kupamba mama. Ninajua itani ume ila nitajikaza sana. Nitaleta na zawadi nitampa mkono jama. Kisha sitoka sana nitanza ondoka mama. Aleta tena ne utakia tatuo nane vibaya hivyo mama. Tena ne aleta tukukea ne
Roda S1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Unajinadi kumbe wenzangu wanaramba. Ebo, kila kitu unatamba. Wajigamba waniona duga gamba. Nilipoteza muda na ukaringa. Ukaniona mjinga na umeharibu mipango. Nilispendi muda kuwa chini. Ili ni kuwini, umenitupa ngambo. Kukubena sababu. Moyo umeupa maumivu. Hata bila sababu. Moyo umeupa kadhabu. Kukubena no sababu wanipeleka. Puta puta wanipeleka. Kukubena no wanipeleka. Puta puta wanipeleka. Tuachane ndogo mdogo. Na mini kwa chandogo mdogo. Kenini marumano na sogo. Tuachane ndogo mdogo.
Za mwendo na vibaya vitendo nikapotosha fikra zako na miniko magendo habari zote za skendo sijelivu wapendo and you know I want you right now baby ngira nduva baby nzera talk to me right now.
Kavitani Raume iondoa
VJ Chester
Ili jeribo wendani Mwenye wamejitua Na kukukata si njuti Omeyisi yatua Kukanyage weba sivuti Mamivu kuchomoa. Me now on you, not anymore. You break my heart and then you left it on the floor. I know big girl where you do anyhow before. Me say, hey, we can talk your ass out the door.
Where we would have one day. When not all young, yeah. Where we would have one day. When not all young, yeah.
Playing all the hits that your girlfriend wants to hear.
VJ Chester, the ladies' favorite.
Now you know.